Tariki 15 Ukuboza, amabwiriza mashya ya Leta ya Quebec agomba kubahirizwa mu bihe by'iminsi mikuru kugeza ku itariki 10 Mutarama. Gufungwa kw'ibikorwa by'ubucuruzi bitari ingirakamaro guhera ku itariki 25 Ukuboza kugeza ku itariki 10 Mutarama. Amasoko manini azemererwa gusa kugurisha ibicuruzwa bisanzwe bigurishwa mu masoko y'ingirakamaro. Abasanzwe bakorera akazi mu biro barasabwa kugakorera mu rugo guhera ku itariki 17 Ukuboza kugeza ku itariki 10 Mutarama. Keretse gusa igihe umukoresha wigenga cyangwa leta abona ko ari ngombwa ko ako kazi gakorerwaho kari gasanzwe gakorerwa mu biro. Amashuri abanza n'ayisumbuye azafungwa guhera ku itariki 17 Ukuboza kugeza ku itariki 10, ariko kwigisha bizakomeza abana bigire mu rugo hakurikijwe ingengabihe y'amashuri isanzwe iriho. Serivisi zicunga zikanigisha abana b'incuke zizakomeza gufungura, ariko ababyeyi barashishikarizwa kugumana abana mu rugo bishoboka. Serivisi zicunga zikanigisha abana b'incuke ziboneka mu bigo by'amashuri zizakomeza gufungura, ariko zihabwe gusa abana bafite ababyeyi bakora akazi k'ingirakamaro cyane, urugero ababyeyi bakora muri serivisi z'ubuzima. Ibikorwa byo kwidagadura bikorewe hanze biremewe guhera ku itariki 17 Ukuboza. Itsinda ry'abantu batarenze 8 bemerewe guhura bakidagadura ariko hanze. Nta bantu bemerewe guhurira ahantu hiherereye. Ku bijyanye n'abantu baba bonyine ndetse n'itsinda ry'umuryango, guhera ku itariki 17 Ukuboza kugeza ku itariki 10, abantu baba bonyine ndetse n'abana babo bemerewe guhitamo itsinda ry'umuryango rimwe, bakaba bashobora kwihuza naryo bakagira ibikorwa bimwe by'imyidagaduro bakora muri ibi bihe by'iminsi mikuru.